What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?
Lesa tatu pela umupashi uwa mwenso. Lelwali tupela umupashi uwa makano kutemua. Eicho tufile tuwa awa kusekele la pantu tulibaka chimfia.
Tualichi himfia.
Mwishina ya kwa Yesu.
Sekele ni mu chikuku cha kwecho pantu ale tukakula no umulopa chishitu letina pantu Yesu ni wesu ifwe
ngalesa na hikwe
Shiwi namu machusho kosesha muchine no kwikalilila mopo
galesa
galesa
na ipwe kakulina ni akatu wansha ipwe kakulina ni kakulita kulina mumo iyo
Mala yo ya kwe aya chine muli Kristu
muli Kristu wachine ichi
chasoswa kabili chine chine taya kapwe
Ukasa tu wa shaifwe ni nani uyo
kwesa tuwasha mdifwe.
Ushe mleti la ni nani? Ya.
Ushe kalesa alina ipwenga kuli ni nani? Neti la takuli 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 nangu umbo. Akesa tuwasha ifwe. Tuwasha ifwe. Nani akatuwasha ifwe?